birashyushye bakunzi ba muzika nyarwanda nimucikwe n'ibihangange guturuka muri BMCG mikuru wa gatandatu tariki ya 24 Werurwe muri Oxygen turataramana na The Brothers Awakunze binyana ya hip hop BMCG nimucikwe yabaze nibikura nkota nka Jankon
I put work in for me to reach this level to let the world know that I speak for the ghetto I've been through the struggle
through the
girl that's what you said a few last times I can't trust you and that's why I gotta let you go
abasore bakoze itsinda rya Peace Family Nama franga inotima y'igihumbi ku muntu umwe gusa
ubu ni to kanya steady shuhe turasimbuka